Mawa wabwino kwa inu ndi Istra yokondwelera kwa mbiri kwa aliense wa inu. Ili ndi limodzi la masiku opambana kwa mbiri mukukumbukira chukitsiro cha Ambuye wathu. Ilo ndi limodzi la masiku opambana ambiri yakale ya dziko lapansi lonse ndi chiukitsiro. Ndipo ndife wokondwa kwa mbiri kukhala pano mawa uno pa dziko lopambana ili. Ndipo kuona dzuwa likutuluka, ndipo maluwa akutuluka kuchokera mthaka, chilichonse chikuyankhula za Easter. Ndipo tsopano tiyenife tiweramitse mitu yathu mu mphindi imodzi chabe. Atate Mulungu, mukukhalapo kwanu ife tikubwera, ndipo ife tikuyembekeza kuti inu mutipatsa ife mmawa uno mdalitso pang'ono wonjezera kuchokera kumwamba kukhudza kwina kwa pang'ono kwa Easter mioyo yathu yomwe. Kuti pamene ife tizichoka pano, ife tikakhoze kunena monga aja amene ankabwera akuchokera ku Emau. Kodi mitima yathu sinatenthe mkati mwathu chifukwa cha kukhalapo kwake, pakuti ife tikupempha izi mu dzina lake ndi kwa ulemerero wake. Amen. Cha mu buku lotsiriza mutu wa 28 wa uthenga wa Mateyu oyera. Ndipo ndime ya 7, ine ndikufuna kuti ndiwerenge kwa phunziro, pamene ife tikulowa mu msonkhano uwu. Ndipo pitani mwansanga, ndipo mukawawuze ophunzira ake, kuti iye wauka kwa akufa. Ndipo taonani, iye akupita patsogolo panu, ku Galileya, kumeneko inu, mukamuona iye. Taonani, ine ndakuwuzani inu.
There has been many great commissions given to man.
Pakhala pali kutuma kwa kukulu kochuluka kukuperekedwa kwa munthu ndi anthu a mdziko lino. Koma sipanayambe pakhalapo kutuma kofunikira unaperekedwapo konga uku. Pitani mukawawuze ophunzira ake, iye wauka kwa akufa. Kumeneko ndi kutuma kwa kukulu. Ndipo izi zinachitika mwanjira iyi chifukwa chakuti pamayenera kukhala kugonjetsa kwa kukulu poyamba. Pakhala pali anthu mmasiku athu ndi mmasiku amene anapita ndi mu mbiri yakale ya dziko lino, mabwalo ake akulu otambalala nkhondo. Pakhala pali agonjetsa ambiri akulu, zinthu zazikulu zochuluka zimene zakhala zikuchitika kwa mtundu wa anthu. Mwachitsanzo ine ndikuganiza pamene ine ndimabwera ndikutsika mmawa uno, ndinadzuka molawirira, ndipo sindinakhale ndi mwayi woti ndiwerenge mokwanira. Chifukwa ine sindimadziwa basi kuti ndi gawo liti usiku wa thawu limene ife tikanadzakhala nalo lero pakati pa abusa ndi ine mu misonkhano. Koma pamene ine ndimabwera kuno, ine ndinadzipeza ndikuganizira za chimene mmawa uno chingakhale chopambana limene ine ndikuchidziwa kuti ndinene kwa anthu ake. Kunena za uthenga, ine ndinaganizira za ichi: pitani mukawawuze ophunzira ake. Tsopano ophunzira ake ndi omutsatira ake. Ophunzira ndi iye amene akutsatira. Ndipo ine ndinaganizira za phunziro ili la mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu. Ndipo poganizira za agonjetsi akulu amene ife takhala tili nawo mdziko lino ndi zinthu zazikulu zimene iwo achita popititsa patsogolo ndi kupangitsa kufewa moyo wa munthu, ine ndimaganizira za Napoleon wamkulu mbuyo mmasiku ake, momwe iye sanali kwenikweni munthu wa Chifaransa, koma iye anali ndi china chake mmalingaliro mwake. Choyamba iye ananyoza France. Iye sankamukonda iye. Iye ankachokera ku zilumba. Ma iye anali ndi ganizo mmalingaliro ake kuti tsiku lina iye akanadza kugonjetsa. Ndipo chifukwa chimene iye anali nazo izi mmalingaliro ake, iye amayenera kukhala ndi china chake choti agwirirepo ntchito. Kwa munthu aliyense, iwe usanagwire ntchito, iwe umayenera kukhala ndi cholinga china chake, njira ina inzake, china chake chimene iwe ukugwirirapo ntchitoyo choti ugwirirepo ntchito, china chake choti ugwiritse ntchito. Ndipo monga ife tonse timadziwira, kutenga mbiri yakale ya Hitler, kapena osati ya Hitler, koma ya Napoleon, kuti iye amayendera mwezi ndi kusintha kwa nyenyezi. Iye ankagwira ntchito mwanjira imeneyo. Ndipo anali kuyembekezera chifukwa chakuti nthawi ina iye anachita chomwecho. Ndipo iye anapeza chigonjetso. Ndipo iye anadzabwera ku France. Ndipo iye anadzakhala wankhondo wamkulu. Iye anapha anthu ambiri chifukwa chakuti iwo amalephera kuti agwirizane naye iye. Ndipo iye anayeretsa dziko lake lonselo kuti pasakhale chilichonse chotsutsana ndi iye. Iye mwantheradi anangolisesa ilo. Chifukwa iye ankafuna kuti ilo likhale mwanjira imeneyo. Ngati iye sakanalipanga ilo kukhala mwanjira imeneyo, pakanakhala pali china chake chikutsutsana naye nthawi zonse. Ndi dongosolo lake lalikulu limene iye anali nalo malingaliro ake. Moyo wake omwe ukanakhala uli pa chiopsezo. Chotero iye ankayenera kuti aupangitse ufumu wake onse mwangwiro monga iye akanatha kuupangira iwo. Ine ndikuganiza tsopano kuti inu mukunditsatira ine muizi za mgonjetsi wamkulu yemwe ine ndikumuganizira chilichonse mu ufumu wake chikuyenera kukhala cha iye. Izo zikuyenera kukhala mtima, moyo ndi thupi kwa iye. Musakhale kalikonse kotsutsana ndi iye. Chilichonse chimene chikanamatsutsana ndi iye, iye amayenera kuti achichotsemo icho. Iye amayenera kuti chilichonse mwantheradi chikhale cha iyeyo. Ndipo pamene Napoleon iye anatenga zida, mizinga, mifuti yayitali, malupanga. Ndipo iye anapita patsogolo ndi lingaliro limodzi ili kuti iye akagonjetsa dziko la pansi. Ndipo mooneka iye anachita zimenezo pa usinkhu wa zaka 33. Pamene iye anali mnyamata, iye anali munthu woletsa zinthu. Ndipo kutchuka kwake kwakukulu kunamupanga iye kukhala wakumva zayekha. Ndipo izo zinamufika mʼmitsempha yake kufikira kuti iye anafa pa usinkhu wa zaka 33. Ali chidakwa. Kutchuka kwake sanapitirire nako. Ndipo ine ndikuganizira za munthu amene pa usinkhu wa zaka 33 anagonjetsa dziko ndipo nkumwalira ali chidakwa chifukwa cha kutchuka kwake. Ndipo anataya cholinga chenichenicho chimene iye amachimenyera. Iye anali wamtundu kapena osati mtundu, ine ndikhoza kutero, koma iye anali chida cha mdyerekezi. Ndipo anali akuyesetsa kuti aligwetsere dziko pansi. Ndipo iye analephera pa 33. Koma wankhondo wamkulu uyu wamphamvu amene ine ndikuyankhula za iye pa usinkhu wa 33 anagonjetsa chilichonse chimene chinali pa dziko la pansi ndi kugehena pa usinkhu wa 33. Mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu. Ine ndikuganizira za nkhondo zazikulu zimene zakhala zikumenyedwa kubwalo. Ife tikudziwa kuti timalizitse ndi Napoleon kuti iye anafika pa mathero ake ku Waterloo. Iwo unali mwayi wanga osati kale kwambiri kuti ndikaone zofanizira zimene zinapangidwa za mabwinja a agaleta ake ndi za amuna a pakavalo ndi za anthu momwe iwo anayalidwira kubwalo la nkhondo. Ndipo agaleta ataunjikana pamodzi, magudumu atasweka kunja uko kumabwalo kumene zionetsero zazikulu izi zimapangidwako. Ndipo ndizosiyana bwanji kuzindikira kuti munthu ameneyo pa zaka 33 ndi chamanyazi chimene chili uko muchikumbutso cha nkhondo yake yayikulu ndi chigonjetso chake. Ndipo kenako nkupita ku Yerusalemu ndikukayang'ana pa manda apululu ngati chikumbutso cha mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu. Mwanjira ina inzake pamakhala china chake pa nkhani ya kugonjetsa ngati tili ndi china chake chimene ife tikumenyana nacho, ngati tili ndi nthenda mthupi mwathu, ndipo ife tikumenyana ndi imfa ndi moyo. Chimakhala chigonjetso bwanji pamene ife tiona kuti yagonjetsedwa. Ngati ife tikumenyana ndi chizolowezi china chachikulu kapena china chake chachikulu chimene chikumatifowoketsa ife, pamene potsiriza mbendera zazikuluzo zikawuluka ndipo kuti tagonjetsa izo, zimatipatsa ife kumvelera kotani mkati mwathu. Pakuti zikatero ife tikhoza kukhala mgonjetsi. Tsopano ine ndikuganiza za nkhondo yotsiriza ndipo momwe zinakhalira kuti Hitler anatenga oso. Ndipo Ashi German ankaganiza kuti icho chinali chimodzi cha zigonjetso zazikulu zimene zinakhalapo. Chifukwa chakuti wankhondo wawo wamkulu Adolf Hitler mwaka modzi anamiza zonse mu Warsaw, anagwetsera pansi milatho, ndipo mlatho waukulu unadzagwa. Newspapera zinayika zithunzi zazikulu zakugwa kwa mlatho. Achi Germani anaguba mu msewu, ndipo anawomba ngoma, ndipo analiza malikweru. Ndipo ndege masau zande zinamudutsa pamutu pake. Pamene iye anapambana chigonjetso chake choyambirira chachikulu. Atakhala pamenepo ngati Alexander wamkulu kapena Napoleon kuti wagonjetsa dziko. Koma kodi iye anakathera kuti mwamanyazi ndithu ndiye anatero. Ine ndikukhoza kukumbukira pamene iwo anamanga Bremer Pass yayikulu. Pakuyenera kuti akafuna kuti aoloke phiri, ena anyamatawo akhala pano m'mawa uno mwina mwake. Amene anadutsa mpita waukulu, inali ntchito bwanji imeneyo? Ndi ntchito yeniyeni bwanji inatengera? Ndipo ndi ntchito yeniyeni yotani iwo anayichita? Ndipo ndi ndalama zochuluka bwanji zimene iwo anagwiritsa ntchito kuti amange Bremer Pass imeneyo? Mamiliyoni amadola anyamata amene anataya mioyo yawo pochita zimenezo. Koma potsiriza, ndipo patapita kanthawi pamene mtunda otsiriza wansewuwo unali utatha, ndipo pamene mpitawo unali utamalizidwa, mmene kufuwula kwa chigonjetso kunamvekera kuchokera kwa anthu, iwo anakhala ndi mpita woti aziwolokerapo podusa pa phiripo kuti akagonjetse. Ine ndikuganiza za mpita wina umene tsiku lina unachotsa moyo wa Ambuye wathu wodala. Uwo sunangokhala msewu pa dziko lapansi, koma uwo unali msewu waukulu otchedwa msewu waukulu wa chiyero, umene osayera sadzawolokerapo. Koma iwo okha amene ayikidwa chidindo, iwo okha amene ali kumbali imene iye ali, adzadusa msewu waukulu. Zigonjetso zazikulu zakhala zikupambanidwa. Ambiri a ife lero tikhoza kukumbukira bwino za nkhondo yoyamba ya dziko lonse. Ine ndikukumbukira pamene ine ndinali mnyamata wachichepere. Ine ndinkakhonza kumva malikhwelo akuimbidwa, ndipo ngakhale alimi mminda anayimitsa akavalo awo, ndipo ankakupiza zipewa zawo. Iwo amafula, iwo amakuwa. Chinachitika ndi chiyani? Nkhondo inali itatha, chigonjetso chinali chitapambanidwa. Chuma chachikulu chimene ife tinakhala tikumenyanirana potsiriza, ife tinali titapambana chigonjetso. Ine ndikuganiza za nkhondo yomaliza ya dziko lonse iyi. Ine ndinkakhala tsidya lina la msewu, ndipo pamene malikhwelu anayamba kuombedwa, anthu anathamangira panja. Azimayi atavala maapuloni awo ankawavula iwo ndi kumawakupizira iwo mmwamba. Zipolopolo zinali zikuwuluka kudutsa mmitengo, malikhwelo akulizidwa, magalimoto akuthamanga mmisewu. Anthu anali akugwa pa maondo awo, ndipo akukweza mmwamba manja awo. Iwo anafula, iwo ankalira. Chifukwa chiyani? Chifukwa nkhondo inali itatha. Ndipo odalawo, anyamata okondedwa, amene anali kutsidya kwa nyanja posakhalisa, anali akuti akhala akubweranso kumudzi kwawo. Chinali chigonjetso bwanji? Inali nthawi bwanji? Ndipo zinali zokondoweza kwa mtima uliwonse? Chinali chikondwelero bwanji? Usiku umenewo aliyense anali muchisangalalo chimenecho. Iwe ukanakhoza kukalowa m'malo odyera ndi kukadya ndi kutulukamo, ndipo osalipira izo, izo zikanakhala zabwinobwino. Iwe ukanakhoza kugwiritsa ntchito galimoto ya munthu winayo, izo zikanakhala zabwinobwino. Iwe ukanakhoza kufunza zimene iwe umafuna, ndipo iwe mwina mwake ukanakhoza kulandira izo. Chifukwa chiyani? Chigonjetso chinali chitapambanidwa. Anyamata anali akubwera kwawo. Izo zonse zinali zitatha. Ndipo ine ndikuganiza mbale wanga, Izo ndizo ipa kwambiri kuti kumvelera kwa mtundu umeneyo sikumakhalitsa nthawi zonse. Koma kwa Mkhristu mmawa uno chigonjetso chapambanidwa. Mabelu achisangalalo akulira. Nkhondo yatha pakati pa Mulungu ndi munthu. Chigonjetso chapambanidwa. Chigonjetso chilichonse chisanapambanidwe pamayenera kukhala mitengo yayikulu yoti ilipiridwe. Oh, mitengo bwanji! Ndipo nthawi zina iyo imakhala yodula kwambiri. Ndipo iyo imapangitsa zipyera zazikulu kuzingambira pansi. Koma kuti tikhale ndi phiri, ife timayenera kukhala ndi chigwa. Ife tisanakhale ndi kuwala kwa dzuwa, ife timayenera kulandira mvula. Ife tisanakhale ndi kuwala, ife timayenera kukhala ndi usiku. Ife tisanakhale ndi cholondola, iwo ankayenera kukhala ndi cholakwika. Kapena apo inu sibwenzi mutadziwa kuti cholakwika chinali chiti. Koma kuti agonjetse ndi kupambana nkhondo yayikulu imene inayamba yapambanidwapo. Wina anatuluka kuchokera ku ulemerero zaka zambiri zapitazo. Ndipo iye sanadzitengere pa iye mwini maonekedwe a ngelo. Iye sanabwere ngati munthu wina wake wamkulu. Koma iye anali woti atsimikizire kuti izo sizimatengera mfuti yayitali ndi zipolopolo ndi mabomba atomiki kuti ukapambane nkhondo. Iye anadziveka yekha mukudzichepetsa monga kamwana kakhanda. Ndipo anabadwira modyera ng'ombe. Kunalibe ngakhale malo akubadwa kwake pamene iye anabwera. Ine ndikufuna kuti inu muone kusiyana kwa zipangizo za nkhondo zimene iye anagwiritsa ntchito. Tsopano mtundu wonse wa Adamu unali uli mu msinga. Anali ali kumeneko opanda chiyembekezo, opanda Mulungu, opanda mwayi, opanda chifundo, opanda chilichonse chimene chikanati chiwathandize iwo. Adani akulu akumalo apansi aotayika anali atawatsekera iwo mundima. Panalibepo njira yoti angatulukireko. Kunalibe kwaliyense woti awathandize. Palibe chilichonse chimene chikanachitidwa. Izo zinkaoneka ngati anali mapeto akutayika kwa thunthu. Koma ngwazi yathu amene anatsika pansi kuchokera mmakonde aulemelero kudzitsitsira pansi. Pakuti kunalibeko munthu pa dziko la pansi amene akanakhoza kuyigwira ntchitoyo. Iwo onse anali monga mwakuyankhula kwa chidziko mubwato limodzi. Ife tinali tonse obadwa mu tchimo, oumbidwa mukusayeruzika. Tinabwera mdziko tikuyankhula mabodza. Ndipo palibe aliyense wa ife amene akanamuthandiza mzake. Ife tinali titayima wopanda chithandizo, wogonjetsedwa. Panali chisokonekero kumbali iliyonse. Tonse sitimayanjana. Ife sitimatha kusunga malamulo ndi zikhalidwe. Timalephera kuti tipeze zofowoka zake ndi zina zotero. Ife sitimatha kuchita zimenezo. Ndipo izo zinkaoneka ngati mtundu wonse wa anthu unali woti wasiyidwa kuti utayike. Ndipo kenako iye anadzabwera. Iye anadzatsika pansi chifukwa iye anali pachiyambi. Bible linati iye anali mawu. Iye anali logos imene inatuluka kuchokera mwa Mulungu. Ndipo logos pachiyambi inali mawu. Ndipo iye anadzakhala mawu. Kenako pamene iye anadzakwera mmwamba pa tsiku lija la ulemerero la Easter, iye sanangokhala mawu okha, koma iye anadzakhala wansembe wamkulu wa mawu ake omwe. Oh, ndi chinthu cha ulemerero bwanji mbale Neville. Tangoganizani, iye sali mawu okha, koma iye ndi wansembe wamkulu wa mawu ake omwe. Ife tingazikayikire bwanji izo. ife tingaende bwanji kupita kwa iye ndipo osa kulubirira kuti ife tilandira chimene ife tikuchipe mphacho pakuti iye ndi mawu ndi wopembedzera wa mawu logosi inadzasanduka mawu ndipo mawu anasanduka thupi ndipo thupi lomwelo limene linali mawu linalandiridwa mmwamba mu ulemerero ndipo tsopano ndiye wansembe wamkulu akupanga mapembedzero pa iye mwini kwa mawu ake zimachititsa ndi zimenezo mmenecho ndicho chipangizo chimene mpingo uli nacho ndichita bwanji sipanakhalepo china chonga chimenecho iye anali mawu ndipo pamene iye ankabwera iye anabadwira modyera ng'ombe iye anabwera kuti adzagwiritse ntchito chida cha CHEKONDE chikondi kuti adzagonjetse dziko lapansi osati ndi zipolopolo za ankhondo osati ndi mifuti ya makina ndi akasinja koma iye anabwera mkachitidwe kosiyana iye anabwera maonekedwe achikondi iye anali chikondi cha Mulungu nthawi ina ngati mnyamata wachichepere ine ndinkakonda kumaganiza kuti Khristu amandikonda ine ndipo Mulungu ankadana nane ine chifukwa chakuti Khristu anandifera ine koma Mulungu anali ndi china chake chotsutsana ndi ine koma ine ndinadzapeza kuti Khristu ndi mtima kumene wa Mulungu Mulungu analikonda kwambiri dziko lapansi mwakuti iye anampereka mwana wake wokondedwa yekhayo kuti aliyense amene angakhulupirire mwa iye asatayike koma akhale nawo moyo wamuyaya tsopano iye anabwera poyamba kuti adzagonjetse ndipo chinthu chimene mdyerekezi anali atachiyika pa dziko lapansi chinali udani ndipo iye anabwera kuti adzagonjetse udani pamene ife tipambana nkhondo zathu ndi zina zotero mu nkhondo za mdziko lapansi izo nthawi zonse zimatisiyira mosalekeza udani chifukwa nkhondo za mtundu umenewo zimakhala za mdani koma Khristu anabwera ndi chikondi kuti adzagonjetse udani kuti adzawakonde iwo amene anali osakondeka iye anabwera ndi chida chosiyana ndipo iye anadzichepetsa yekha anadzipanga kukhala wotsikirapo pang'ono kuposa angelo kuti adzazunzike ndi imfa ndi kuti adzapereke chitsanzo ndipo pamene iye anali kuno pa dziko lapansi iye ankayenda pakati pa anthu iye anali kutsimikizira zida zake za nkhondo pamene iye ankachiritsa odwala pamene iye anatenga mabisketi ang'ono asanu ndi ziduswa ziwiri za nsomba ndi kudyetsa anthu 5,000 iye anatsimikizira kuti iye anali ndi mphamvu pa atomiki iliyonse imene inalipo sikuti iye anangomeretsa nsomba koma iye anakulitsa nsomba zophikidwa sikuti iye anangomeretsa tirigu mu mabisketi amenewo koma iye anakulitsa tirigu wophikidwa mu mabisketi amenewo izo zinaonetsera kuti iye anali mgonjetsi wamkulu ndi wamphamvu uja iye sanangotenga madzi kuchokera pa chitsime koma iye anapanga madziwo kukhala vinyo kuchokera pa chitsime iye anatsimikizira kuti anali ndi mphamvu zogonjetsera ndipo iye ankakonda ndipo chida chake chinali chikondi tsopano zindikirani iye pamene iye anadzachita zimenezo pamene iye anadzayima tsiku lina pambali pa manda a Lazaro ndipo pamenepo panali munthu wakufa ndipo atayikidwa m'manda masiku anayi ngakhale iwo amene anali pamenepo anati ngakhale pano iye akununkha kuno zake zinali zitagwera mkati utsi za mthupi zinali zitakwawira mwa iye ndipo yesu anayima pamenepo ngati mgonjetsi wamphamvu pamene iye ananena kwa Marita ndi Mariya pamene iye anayima pamenepo kodi ine sindinakuwuzeni inu ngati inu mutangokhulupirira inuona ulemerero wa Mulungu iye anali atangomalizitsa kuyankhula pamene iwo anati chimwene wathu anafa ndi zina zotero iye anati ine ndine chiukitsiro ndi moyo Iye amene akhulupirira mwa ine angakhale iye anali wakufa komabe iye adzakhala ndi moyo ndipo aliyense amene angakhale moyo nakhulupirira mwa ine sadzafa konse. Kodi ine sindinakuwuzeni inu kuti mphamvu ya muyaya yodala ija ikukhala mkati mwa ine? Iye sanangopanga maneno, iye anali wothekera kuchita chilichonse chimene iye amanena, pakuti iye anali mgonjetsi wa mphamvu. Amakhala mwa iye akuzibisa ataphimbidwa ndi mnofu wa munthu ngati munthu. Koma mkati mmenemo simumakhala winanso koma Mulungu wa mphamvu zonse, iye wamkulu ndi wamphamvuyo. Iye amakhoza kulenganso, iye amatha kulenga zinthu zatsopano, iye amatha kuyankhula ndipo chinthu chimene iye wachipempha matha kupatsidwa mphindi yomweyo. Koma iye anadzichepetsa yekha. Iye anakhalabe wotsika. Iye ankafuna kuti apereke chitsanzo. Iye ankafuna kuti akhale mtundu woyenera wa mgonjetsi. Ndipo iye anakhaladi. Tsopano, iye anadzisimikizira yekha kuti anali. Monga ine ndakhala ndikunenera kawirikawiri mu misonkhano yanga, mwina mwake izo zikhoza kuchitira umboni mauno mugulu lino la anthu pa mauno wokongola wa Easter. Dona wampingo wina wake umene sumakhulupirira mukuvomereza magazi a Ambuye Yesu. Ngati magazi saketsedwa, sipangakhalepo chikhulukiro cha tchimo. Iye anali kunduza ine kuti munthuyo anangokhala mneneri, munthu wodabwitsa, ndipo ine ndimamupanga iye kukhala wa umulungu. Ine ndinati, iye anali wa umulungu, iye anali mulungu. Iye anati, inu mumayesera kumupanga iye kukhala wamkulu kwambiri. Ine ndinati, palibepo mawu amene angakhoze kufotokoza ukulu wake. Lilime la munthu silinayambe lapezapo kufotokoza kwake. Ndikuyankhula ndi munthu tsiku lina, kazembe wochokera ku Washington DC. Ndipo iye anati, pa umboni wa ung'ono, pa kadzusa kumene ife tinali limodzi. Iye anati, mbale Branham, ine ndakhala ndili wachilutera moyo wanga onse. Koma iye anati, tsiku lina ndili pa chitsitsimutso cha kachitidwe nga chikale. Anati, ine ndinagwada pansi pa guwa ndipo ndinkafuna kukhala ndi chondichitikira ndi Mulungu. Iye anati, ndipo pamene ine ndinali pamenepo pa maondo anga. Tsopano uyutu ndikazembe wochokera ku Washington amene anagwirapo ntchito pansi pa President Coolidge. Ndipo pamene iye anayangʼana mmwamba, iye anati, ine ndinaona masomphenya a Yesu. Iye anati, ine ndimatha kuyankhula zinenero 9 zosiyanasiyana mosajejema. Iye anati, koma ine sindinapeze liwu limodzi loti ndiyankhule mwa zinenero 9 zonsezo. Iye anati chotero, ine ndinangokwezera mmwamba dzanja langa. Ndipo iye anandipatsa ine china chatsopano choti ndiyankhuliremo. Iye anati, ine ndangoona kumene ulemerero wa nkhope yake. Ndiona uyu akunena kwa ine. Iye anati, mbale Branham, Yesu sanali kalikonse koma munthu basi, anangokhala mneneri. Ine ndinati, iye anali Mulungu, mulongo wanga. Iye anati, inu mumamupanga iye kukhala wa umulungu, koma iye sanali. Kotero iye anati, ali pa njira akupita kumusi akupita kokayitana atagona ku manda a Lazaro. Bible limati iye analira. Ndithudi iye anali mtima kumene wa Mulungu. Iye anavutika monga ife timavutikira. Iye anali mnofu chimodzimodzi monga nafenso tili mnofu. Iye anali nazo mthupi mwake zokhumba zomwezo ndi zinthu zimene ife timazichita. Komabe kuti akakhale nsembe yangwiro, iye ankayenera kuti achite zimenezo. Iye anatero. Koma ine ndinati, iye anati, iye analira akupita ku manda a Lazaro. Ine ndinati, koma Dona, ukonkulondola. Iye anali munthu pamene iye ankalira. Koma pamene iye anadzayima pamenepo pa mbali pa manda amenewo, pamene panagona wakufa wacheteyo, pamene thupi lovunda linagona litakutilidwa ndi thewera, pamene iye anati, chotsanipo mwalawo, iye anadzikokera thupi lake pamodzi ndipo anati, Lazaro tuluka. Ndipo munthu amene anali wakufa masiku anayi anayimirira pa mapazi ake. Icho chinali chiyani? Chivundi chinadziwa mpangi wake. Solo inadziwa mbuye wake. Ndipo mgonjetsi wankulu ndi wamphambu uja anatsimikizira pamenepo kuti anali ndi mphambu ya imfa ndi kugehena ndi kumanda. Ndithu ndi izo zimakondoweza mitima yathu inu mukakamba zakumenya zivinikiro za mbale ndi kumaliza nyanga. Dziko likuyenera kukhala mu chikondwelero mmawa uno chonga chimene sichinayambe chakhalapo, kukuwa ndi kufuwula kwa anthu ake, chifukwa ili ndi tsiku la chikumbutso la pamene iye anagonjetsa mdani wotsiriza ndipo nkuti masula ife akapolo kukhala amfulu. Inde iye anali munthu kukonklondola. Iye anatsimikizira kuti anali munthu. Ndipo iye anatsimikizira kuti anali Mulungu. Usiku wina pamene nyanja yayikulu yayikali imene yayitana mioyo masauzande, mwina mwake ena amayinu pano mmawa uno, anyamata anu anafera mnyanja yayikali kunja uko iwo. Mwina mwake anamira pansi pa mafunde mu mabwalo akulu ankhondo a dziko lino. Ena a okondedwa anu akugona kunja uko mwina mwake pansi pa nyanja. Koma usiku wina pamene iye anali atagona mu bwato laling'ono ndipo mafunde akumenya pamenepo pa nyanja ngati chotsekera cha botolo, iye anadzuka ndipo anadzayika phazi lake mphepete mwa bwato. Iye anayang'ana mmwamba, akuyang'ana kumwamba anati, "Bata." Ndipo kwa mafunde iye anati, "Khalani bata." Ndipo nyanja yamphamvu ija inachita bata kufikira kuti munalibe ngakhale kwinya mwa iyo. Ndithu ndi iye anali. Ndizoona kuti iye ankamva njala ngati munthu pamene iye anatsika kuchokera mphiri. Ndipo iye anali ndi njala, akuyang'ana mu mtengo kuti apeze china chake choti adye. Iye anali munthu. Koma pamene iye anadzatenga mabiskiti asanu aja ndi nsomba pang'ono ndi kudyetsa 5,000, iye anali woposa munthu. Pamene iye anafa zaka 1900 zapitazo dzana, atapachikidwa pa mtanda, akufuula kufuna chifundo, "Mulungu wanga, Mulungu wanga, chifukwa chiyani inu mwandisiya ine?" Iye anafa ngati munthu. Koma zaka 1900 ndi chakuti zapitazo mmawa uno, iye anatsimikizira chimene iye anali. Iye anapereka chisindikizo chotsiriza cha umesiya wake pamene iye anaphasulira zingwe za imfa ndi hade pakati ndipo nkuuka kuchokera mʼmanda mwa chigonjetso. "Ine ndili wa moyo kwa nthawi zonse, ndipo chifukwa ine ndili moyo, inunso mudzakhala moyo." Ndi ameneyo mgonjetsi. Inu mukakamba zakuchotsa maabuloni ndi kumawakupiza iwo, anthu amati ndife amisala chifukwa chakuti timafula ndi kuthamangathamanga, ndipo ife timakuwa ndi kufula mokweza. Iwo sanayambe amvererapo kunjenjemera kwa chigonjetso chakumwamba kuti nkhondo yatha. Mgonjetsi wathu wamkulu ndi wamphamvu wapambana chigonjetso chilichonse. Iye akuima yekha mmawa uno osati nkupikisana naye. Pamene iye anadzabwera ku dziko lapansi, iwo anamupatsa iye dzina lotsikitsitsa limene iwo akanamupatsa iye ngati wotengeka. Iwo anamutcha iye Belezebule, kalonga wa ziwanda. Kukonkulondola, iye anapita ku mzinda wotsikitsitsa umene ulipo mdziko Yeriko. Ndipo munthu wochepetsetsa kwambiri mu mzindawo amachita kuyang'ana pansi kuti amuone iye. Koma pamene Mulungu zaka 1900 zapitazo anamuukitsa iye, izo ndi zimene munthu anachita kwa iye. Koma ndi chida cha chikondi, iye anamugonjetsa mdyerekezi aliyense. Ndipo Mulungu anamukwezera iye mwamba kwambiri ndipo anamupatsa iye dzina loposa dzina lililonse limene linatchulidwapo mmiyamba ndi dziko lapansi. Dzina lililonse kumwamba limagwadira dzina la Yesu. Ngelo aliyense, mfumu iliyonse, chilichonse chimagwadira ku dzina la Yesu. Lilime lililonse lidzamuvomereza iye, gondo lililonse lidzamugwadira iye. Ndipo iye anakwera mwamba kwambiri kufikira kuti iye amachita kuyang'ana pansi kuti aziona miyamba. Ameneyo ndiye mgonjetsi wamphamvu. Ameneyo ndi iye amene anachita izo. Pamene iye anachoka pa dziko lapansi zitatha, nali nazo usiku wa thawu. Iye anali ndi mafungulo a imfa ndi hade akulendewera pa mbali yake. Amen. Musaope, ine ndi iye amene ndinali wakufa ndipo ndili wa moyo kenanso kwa nthawi zonse. ndipo ndi mulumikizi. Ine ndili nawo mafungulo a imfa ndi hade akulendewera apa kukamba za mgonjetsi. Ndipo chifukwa ine ndinagonjetsa, ine ndinangokupangirani inu nsewu waukulu kuti muziyendamo. Munthu anakanidwa kuchokera kumwamba, misewu yaikulu inatsekedwa. Kunalibe misewu yaikulu. Koma kumene kunalibe misewu yaikulu, iye anabwera kuti adzapange umodzi. Oh my. Mzere woyamba unali wa ziwanda zokayikira. Otsatira unali wosankhana. Otsatira unali wodzikonda. Dziko ili linakutilidwa ndi mizere ya mphamvu ya ziwanda. Kenako matenda, nthenda. Koma pamene iye anayamba kubwera kupita kumwamba, usiku wa taife tinali naye iye akubwera kuchokera ku Gehena ali ndi mafungulo a imfa ndi hade pambali pake. Mauno ife tikumutengera iye mwamba. Aleluya. Mene iye anauka, iye anali, iye anapambana. Ndipo pamene iye ankakwera mwamba, iye anaphwanya mphamvu iliyonse ya mdierekezi imene imagwira pa munthu. Iye anakwera mwamba ndipo anadzapereka mphatso kwa anthu, mphatso za mzimu woyera, mgonjetsi wa mphamvu. Iye akuima yekha mmawa uno, ndipo pakati pa iye ndi wokhulupirira aliyense ali nsewu waukulu wodala wakale wa chiyero umene olungama adzayendamo. Palibepo njira yothawirapo, pali mzere umodzi wokha wodulidwa kuchokera ku ulemerero. Iye anasiya mphondero za magazi pamene iye ankayenda kudusa mmakonde amphamvu za ziwanda, ndipo anadzatipangira ife nsewu waukulu kudusa njira yonse. Iye akukhala mmwamba mmawa uno ngati mgonjetsi wa mphamvu. Anthu ake akukhala ndi chikondwerero. Makumi a ziku ya iwo kuzungulira dziko lapansi akufuula chigonjetso. Ine ndazionapo zakale izi zozizira zojoina matchalichi ofunda akale. Ine ndikhoza kulingalira wina wake akunena, ine ndikuonetsani mmene mungazichotsere izo. Kuno mwansanga pamene nkhondo yoyamba inatha, tenga unali ukubwera munsewu kuno, ukubwera pa basi ya Greyhound. Iwo anati, phokoso lonseli ndi chiyani? Zonsezi ndi zachiyani? Ndipo mmodzi wa iwo anati, taonani kuno nyuzipepalayo ndi iyi. Nkhondo yangotha kumene, ndipo aliyense akulira ndi kumafuula. Koma mkazi wina anati, oh my, chifukwa chiyani iyo yatha chomwecho? Anati, ngati iyo ikanangokhala utali wa masiku angapo? Anati, John ndi ine tikanapeza zinthu mopheka. Anati, ife tikanakhala titakhala pamenepo. Panali mzibambo yemwe anali atayima kumbuyo kothera basi. Anadzamugwira mkazi ameneyo ndipo anatsala pang'ono kuti amutulutsire pa chitseko. Ndipo pamene apolisi anamumanga mbamboyo, iye anati, chifukwa chimene ine ndinachitira zimenezo? Iye anati, mkazi ameneyu analibe aliyense kumeneko amene amamulabadira. Koma ine ndili ndi anyamata awiri kumeneko. Iye anati, ine ndinalephera kuti ndizigwire ndekha. Oh mbale, ine ndili ndi bambu anga kutsidya uko. Ine ndili nawo okondedwa kutsidya uko. Ndichina chake kwa ine amene Yesu anagonjetsa. Ine ndili ndi mkazi, ine ndili ndi mwana, ine ndili ndi okondedwa anga, mgonjetsi wamkulu wa mphamvu uja. Inu mukhoza kunditcha ine woyera wodzipukutuza kapena wachipembedzo wotengeka, ndichonse chimene inu mungafune. Koma ine ndikaganiza kuti nkhondo yaikulu ija inatha, mtengo unalipiridwa, chigonjetso chinapambanidwa. Yesu anauka kwa akufa, chisindikizo chake chomalizira cha umesiya wake chakuti izo zonse zatha. Iye ali wa moyo mmawa uno, ali ndi mafungulo a imfa ndi hade. Ine ndili ndi okondedwa amene ali kutsidya kuwoloka malire kutali uko. Ine ndili pa nsewu waukulu wakale wapamwamba uwu, ndikuyenda chokwera kupita kuti ndikawaone iwo. Musaganize kuti ine ndachita misala. Oh, koma ndine okondwa kwambiri kuti zonse zatha. Iyo ndi njiro yomalizidwa. Pokhala moyo iye anandikonda ine, pakufa iye anandipulumutsa ine. Atayikidwa mʼmanda iye anandinyamulira machimo anga kutali. Pouka iye anandilungamitsa mwaulere kwa nthawi zonse. Tsiku lina iye akubwera, oh tsiku la ulemerero. Ubatizo wodala uwagale wanzimu wera wakuti utitsogolere ife amene tikukwera mwamba munse wa ukulu wakale wopambana uwu. Oh, izo ndi za ulemerero bwanji. Ine ndingachite nazo bwanji manyazi izo.
I stand with St. Paul this morning saying this.
Ine ndikuima ndi Paulo oyera mawu uno kunena ichi. Ine sindikuchita manyazi ndi uthenga wa Yesu Kristu. Pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso. Iwo ndi mphamvu pa matenda. Iwo ndi mphamvu pa imfa. Iwo ndi mphamvu pa manda. Pamene mtumwi wokhwimitsa uja wakale anafika pa mapeto anse wake ndipo iwo nakumba manda ake kunja uko ndipo imfa inali kumuyang'ana iye mmaso, iye anaseka pamaso pomwe pa iyo. Iye anati, imfa, mbola yako ili kuti, manda, chigonjetso chako chili kuti. Kenako iye anafuula matamando a Mulungu, koma mathokozo akhale kwa Mulungu yemwe amatipatsa ife chigonjetso kudzera mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Mgonjetsi wa mphamvu kwambiri amene anayamba wakhalapo moyo. Mgonjetsi wa mphamvu amene anayamba wafapo. Pakuti iye anali mmodzi yekhayo amene akanagonjetsa kufa ndi kudzagonjetsa imfa iyo kumene kuona ukanso mwachigonjetso. Iye anatsimikizira chimene iye anali. Icho chinali chisindikizo chotsiriza cha umesiya wake. Ndipo tsopano mwamwayi ngati pangakhale wina wake mchipinda chino mmawa uno amene ali membala ofunda wa mpingo ndipo sakudziwa chimwemwe chakuti nkhondo inatha. Anthu amafuula, anthu amasangalala, anthu amalira. Inu mukuti vuto lawo ndi chiyani iwo? Iwo amadziwa kuti chinthucho chatha. Izo zonse zatha. Ndithudi ife tili womba ng'oma, ife tikufuula malipenga, ndipo uthenga ukupita. Ulemerero ndi mphamvu ya Mulungu zadziwika, ndipo iyo ndi ntchito yotsirizika. Mgwirizano wasayinidwa, ulemerero kwa Mulungu, Khristu anasayinira iwo ndi magazi ake omwe. Nkhondo yatha, chigonjetso chapambanidwa. Ine sindinapambane icho, iye anapambana icho. Ine ndangokhala wokondwa nazo izo. Mai! Pamene ena anyamata amenewo ankabwera kuchokera kutsidya la nyanja, iwo amandiuza ine, pamene ngalawa inkabwera mu New York, basi pamene iyo inkafika padoko, iwo anayang'ana chokweza pamenepo, ndipo iwo anaona chosemedwa cha ufulu. Icho ndi chinthu choyambirira chimene iwe umachiona chikudzuka mmwamba. Iwo anadzuka, ena aiwo, ankhondo akale olumala, anatulukira panja pamwamba pa ngalawayo, kuti iwo athe kuchiona icho. Ndipo pamene iwo anayamba kuona chosemedwa cha ufulu icho, iwo anayamba kulira. Iwo analira, iwo sakanachitira mwina. Munthu wankulu onenepa anayima pamenepo, munthu wankulu wa dzanja lokhakhala, akunjenjemera ndi kumadzigwedeza. Iwo sakanatha kuziletsa kutengeka kwawo. Chifukwa chiyani? Iyo inali mbendera ya ufulu. Seli kwacho semedwa cha ufulu chimenecho kunali bambo, amayi, okondedwa, okoma mtima, mkazi, mwana, onse apa dziko lapansi lino amene ankatanthauza zokoma kwa iwo anangokhala kuseli kwa icho. Ndipo basi iwo asanalowe, iwo anazindikira kuti linali dziko la amfulu ndi kwawo kwa olimba mtima. Ndithudi izo zingagwedeze kutengeka kwanu. Bendera yakale ija ikukupiza. Taganizani za zimenezo, kwa nkhondo wakale wa zipchera akubwera padoko. Ndithudi iyo inali nthawi yopambana. Koma mbale, amodzi a mmawawa pamene ngalawa yakale ya Zioni idzawomba, ndipo ine nkudzaona mbendera iyo itayima pamenepo, mtanda wakale wotunduzidwa, pamene mphepo zidzakhala zikukupiza mbendera zake zotuwa zakale, pamene iyo idzakhala ikuyenda kudutsa chifunga cha imfa, idzakhala chigonjetso bwanji chimenecho. Bwanji, zosadabwisa ife sitingathe kuzigwira kutengeka kwathu apobe. China chake chachitika, ife tasanduka nzika zinzawo. Chinthu chocha malizika. Pamene iwo anamanga mulatho waukulu wa pakati pa kumpoto ndi kumwera kwa Australia, kuchokera ku Sydney kupita kumwera kwa Sydney, momwe munthu aliyense anatengera. Bwanji, iwo anapita pa dziko lonse kuyesesa kuti akamupeze munthu woti achite izo. Chito imeneyo inali yaikulu kwambiri, chifukwa iwo ankati panalibe munthu akanayichita iyo. Potsiriza munthu wochokera ku England anati ine ndiyigwira ntchitoyo. Ndipo pamene iye anafika kumeneko kuti akayigwire ntchitoyo, iye anayesa boti lililonse limene limakalowa pa mulatho. Kutchuka kwake kunali pa ngozi. Iye anayeza matope onse ndi chilichonse chimene timakalowa pansi. Iye anapita uku ndi uku ndipo anakapeza zopambana zimene iye akanazipeza. Iye anapeza amakaniko apamwamba kwambiri, azasayansi apamwamba kwambiri, apamwamba kwambiri aliwonse amene iye akanawapeza omuzungulira iye. Popotsiriza pamene mwathowo unadzatha, ndipo tsiku nkufika limene iwo umayenera kuti uyeserwe. Otsutsa anayima patali kumbali imodzi, ndipo iwo anati, iwo sulimba, iwo ugwera pansi, pansipo pali mchenga wambiri. Koma iye anakumba pansi, 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 pansi kwambiri. Iye anali ndi chidaliro, iye amadziwa kuti chilichonse chinali chitayezedwa. Ndipo iye anati, ine ndiyamba kuwoloka kayendeka. Ndipo pamene iye amayenda kuwoloka mulatho, pamaso pa ameya ali kumbuyo monga choncho. Ndipo sitima zazikulu pafupifupi sikisi zitandondozana zikubwera modusa zikugwereza mulathowo. Bambo wamkulu amene anamanga iwo amayenda kutsogolo kwa zochitika izi monga choncho ngati iwo kuti ugwe, ine ndili nawo iwo. Koma iye anali nacho chidaliro. Umo ndi momwe Ambuye wathu odala anachitira. Pamene iye ankapanga mpingo wake, iye anayesa boti iliyonse, chilichonse chimene timakalowa mwa iwo. Pakuti iwo umayenera kukhala wotsukidwa ndi magazi. Ndipo mmodzi wa otsutsa anali atayima pambali anati, gulu ilo la oyera ozikubuduza, iwo sazikwanitsa izo. Koma limodzi la masiku aulemelero awa, gonjetsi wa mkulu wa mphamvu uyu akuyenda kutsogolo kwathu lero mwachipambano, akamusiya iye kuti anjenjemere apange zimene iye akufuna. Iye apo sipadzakhala kuteleleka kulikonse mwa iye kulikonseko, pakuti iye wakonza njira ndipo anayimalizitsa iyo. Ndithudi ife timalingalira lero pa zonena za anthu, timatengera malingaliro athu pa zinthu za mdziko. Koma ndiloleni ine ndikuwuzeni inu china chake mʼbale, musalole ine ndidzachite manyazi ndi uthenga. Oh mʼbale, ine ndangokhala wachikale wobadwa mwatsopano, wobadwa mwa mzimu woyera, wa mzimu wa Mulungu. Ine ndinabadwa mwa njira imeneyo, ndizo zonse zimene ine ndili, ndi zonse zimene ine ndikufuna kuti ndidzakhale. Nthawi ina osatikale kwambiri panali mtsikana amene anapita ku college, ndipo iye anali mtsikana wokoma wang'ono. Ndipo pamene iye anabwerera ku nyumba, iye anabwera ndi ena a malingaliro ake aku college limodzi naye. Ndipo mwina mwake mmawa uno ena inu munabwera ndi malingaliro anu akunja limodzi nanu, mwina mwake mwabwera kutchalichi ndi malingaliro anu ochulukawo. Chabwino achotseniwo, ndicho chinthu chopambana chimene ine ndimadziwa kuchichita. Kenako mtsikana uyu pamene sitima inadzayima patsogolo, iye anabwera ndi mtsikana wang'ono limodzi naye, wina wa mtundu wa mashasha ang'ono awo, inu mukudziwa monga mtundu wa Elvis Presley. Ndipo pamene iye anali atayima pamenepo, inu mukudziwa pa sitimapo, mayi ake anali ali panja, mayi wokalamba atayima pamenepo ali ndi zipyera paliponse pa nkhope yake, wang'ono wa mapewa akugwa atavala kadiresi kabiriwita kakang'ono, kashawero kakang'ono kali pa mapewa ake. Ndipo shasha wang'ono uyu amene anali ndi iye mtsikana wina uyu anayang'ana pansi ndipo anati, chabwino ndi ndani wooneka momvetsa chisoni uyo nkhalamba yonyansa yosaukayo? Chabwino inu mukudziwa zimenezo zinamuchititsa manyazi kwambiri mtsikanayo. Iye anati, ine sindikudziwa, chifukwa iye anangokhala wosasamala kwambiri ndipo anali ndi malingaliro ambiri achidziko mmutu mwake. Ndipo awo anali amayi ake omwe. Pamene iye anatsika sitimayo, amayi ang'ono okalambawo anathamanga kuti akamukumbatire iye. Iye anati, oh okondedwa, Mulungu adalitse mtima wako waung'ono. Ndipo iye anatembenuza msana wake ndipo nayamba kumachokapo ngati kuti iye samawadziwa iwo. Iye amachita manyazi chifukwa amayi ake anali onyansa kwambiri. Ndipo zinachitika kuti kondakitala wa sitima imeneyo amayidziwa nkhaniyo. Iye anayenda kupita pamenepo ndipo anadzayika manja ake pa mapewa a mtsikanayo. Anamutembenuzira iye kwa anthu ameneyo anati, manyazi pa iwe, manyazi pa iwe. Anati, ine ndinalipo pa nthawi imene amayi ako anali okongola kateni kuposa momwe iwe wakongolera. Anati, iye anali, ine ndinkakhala moyandikana nanu. Ndipo anati, iwe unalikhanda, ndipo iwe unali uli mmwamba nyumba mubedi yako. Ndipo amayi ako anali akuyanika zovala kuseli kwa nyumba. Ndipo anati, mwadzidzidzi chumuni chinayaka moto, ndipo nyumba yonseyo inali itakolera moto. Ndipo pamene amayi ako achichepere, anadzathamangirako, ndipo nadziwa kuti iwe unali mwambamo. Mwamba uko. Anati, iwo anafula. Ndipo anayesesa kuti amugwire iye, koma iye anataya zimene anali nazo kuzichotsapo. Ndipo anathamanga kudusa malawi a moto amenewo, kukwera kupita mwamba, ndipo anavula zovala zake pathupi lake. Ndipo anakukutira iwe ndi zimenezo. Ndipo apa iye anali akubwera, akubwerera kudusa malawi a moto, atakunyamula iwe. Ndipo iye anakakomokera panja ali ndi iwe mmanja ake. Ndipo anati, iye anatenga chimene chikana mutetezera iye, ndipo anakutetezera nacho iwe. Ndipo anati, chifukwa chimene iwe uli wokongola lero, chifukwa chimene iye alili onyansa. Ndipo iwe ukufuna kuti unduze ine, iwe ungachite manyazi ndi zipyera zimenezo pa amayi ako. Ine ndikuganiza lero, ngati Yesu anganyamule mtanda yekha, ndipo dziko lonse lizipita mwa ufulu. Pali mtanda wa aliyense, ndipo pali mtanda wa ine. Ngati Yesu ankatengedwa kuti anali Belezebule ndi dziko lino, iye anasekedwa ndi kunyozedwa, ndipo anapachikidwa pa mtanda, anachititsidwa manyazi chifukwa cha ine. Ine ndili wokondwa mowonjeza kusenza chitonzo cha chiyero chake. Inde Bwana, mukhoza kunditcha oyera odzikubuduza. Chilichonse chimene inu mungafune kunditchula. Ndemanga iliyonse imene mungafune kuipanga. Izo sizingayimitse izo mpangono pomwe. Ine ndangokhala wokondwa mmawa uno kuti mu mtima mwanga Kristo waukitsidwa akukhala moyo ndipo akulamuliramo. Ine ndi mmodzi wa nzika zake. Ine ndikudalira kuti inunso muli. Nthawi yathu yatha tsopano, pano ndi ndende 7 koloko. Pamene ife tinati tidzakhala tikubalalika. Misonkhano yopitiriza ikhala kuyamba mu pafupi maola awiri. Tsopano pa 9:30. Tiyeni ife tiweramitse mitu yathu kamphindi chabe mu pemphero.
Blessed Heavenly Father, 45
Atati akumwamba odala, maminiti 45 adutsapo, mawu aperekedwa. Mitima yathu ndi yokondwa. Chikondwelero chili mkati. Osati kungokhala chikondwelero cha tsiku limodzi, koma chikondwelero cha muyaya. Mu ulemelero angelo akuimba, O Mulungu, mpingo mwachipambano kuimba, mabelu achimwemwe akulira. Miyoyo imene nthawi ina inaweruzidwira kuimfa, ndipo kuti ikafe ndi kupita kumanda a mdierekezi. Satana wagonjetsedwa, imfa yagonjetsedwa, manda agonjetsedwa, matenda agonjetsedwa, zamatsenga zagonjetsedwa, nkwidzi zagonjetsedwa, udani wagonjetsedwa, kusayanjanitsika kwagonjetsedwa, kuthala kwagonjetsedwa, kumva zawekha kwagonjetsedwa. Chilichonse chagonjetsedwa. Kristu ndi mgonjetsi wamkulu. Apo taonani mgonjetsi wamphamvu, anatero wandakatulo. Apo taonani iye pambalambanda, pakuti iye ndi mgonjetsi wamphamvu. Pamene iye anang'amba chophimba pakati. Iye anang'amba chophimba chimenecho chimene chinkamubisa munthu wa Mulungu, ndipo tsopano Mulungu akukhala pakati pa anthu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkawabisa machiritso a Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa madalitso a Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa chimwemwe cha Mulungu. Iye anang'amba chophimba chija chimene chinkabisa mtendere wa Mulungu. Tsopano chophimbacho chinang'ambidwa pakati ndi magazi ake omwe. Iye anaenda ngati mgonjetsi. Nkhondo yatha! Iye anatsimikizira izo kwa ife mu chiukitsiro chake. Ndipo tsopano mzimu woyera ndi mboni mene watumizidwa kuti udzatilondolere ife. O Mulungu wa muyaya, ngati pangakhale wina pano mmawa uno amene wango wayawaya, lowa ndi kutuluka kuchokera ku msewu waukulu magwera mphepete mwa njira, sanakhozepo kuyenda molondola pakati pomwe ndi nguwa zazikulu. Nguwa zazikulu zimene zimayenda pakati pa nsewu waukulu. Ife tikupemphera mawa uno kuti iwo akapereke zawo zonse kwa inu ndipo atulukire ndi kudzasangalala chigonjetso chachikulu ichi chimene chapambanidwa ndi Ambuye wathu amene wauka. Perekaniza Atate pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu. Ndipo pamene ife tikadali ndi mitu yathu chiweramire ndikudabwa mukamphindi aka kanthawi kuti ngati inu mungakwezere manja anu kwa Khristu ndi kuti Khristu ine ndikuyamikira ine sindidzachita nanu konse manyazi. Ine ndangokhala wa manyazi pang'ono. Mulungu akudalitseni inu Dona, Mulungu akudalitseni inu Bwana, Mulungu akudalitseni inu, inu, oh my, manja akungopita paliponse. Ine ndakhala wa manyazi pang'ono, ine ndakhala ngati wochita manyazi, ndipo ine ndikuwaona malo anga kwenikweni tsopano. Ine sindinkayenera kuchita zimenezo konse, ine ndimayenera kuima poonekera, ndikupereka umboni wanga, ine ndizikhala ndende chimenecho. Ine ndizimuuza aliyense. Ine ndabadwanso mwatsopano. Ine ndizimuuza aliyense. Ine ndalandira mzimu woyera. Ine sindikuchita manyazi ndi uthenga, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kuchipulumutso. Ine ndikufuna kukhala mkhristu wenweni wopita chitsogolo. Ine sindinakhalepo, koma mwakuthandizidwa ndi Mulungu kuyambira mmawa wa Easter uno, ine ndikakhala. Wina wakenso akweze manja anu tsopano. Ife tisanapemphere, Mulungu akudalitseni inu, mai, tayang'anani pa zigamulozo, pafupifupi 25 kapena 30, akhala pakati pa gulu laling'ono ili la anthu mmawa uno, apanga chigamulo, kuyambira mmawa wa chigonjetso chachikulu ichi, iwo akatero mwachisomo cha Mulungu, akayima poyera ndipo sakachita nawo manyazi uthenga, pakuti iwo ndi mphamvu ya Mulungu kwa chipulumutso. Oh Mulungu, pamene manjawa akwera mmwamba, ndipo nyimbo ikumveka mokoma chotsika mu nsewu. Pamene ife tadutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo, pakuti inu munanena, iye amene amva mawu anga ndi kukhulupirira pa iye amene anandituma ine ali nawo moyo wosatha. Iwo adutsa kuchokera ku imfa kupita ku moyo chifukwa inu munasanduka imfa kuti iwo adzakhale moyo kucholera mu chiukitsiro chanu. Inu munapangidwa otsika kuposa angelo. Munabwera pansi pano kuti mudzakhale munthu. Munatuluka mu fiofani yaikulu iyo kuchokera ku seli imene inasandulika thupi ndipo inali ndi magazi. Ndipo munakhetsa magazi amenewo kuti inu mudzakhoze kutipangira njira yothawirapo ya ife tonse. Ndiye simunangochita kokha izo, ife timawerenga izo mu Baibulo. Koma inu munadzatsimikizira izo mosalephera pouka kuchokera kwa akufa ndi kuukitsa akufa pamene inu munali kuno pa dziko lapansi. Osati zokhazo, koma inu munapereka, inu mwazipanga izo kukhala zotsimikizika pa wiri monga inu munachitira kwa Abrahamu. Tsopano pambali pa zimenezo, inu munautumizanso mzimu woyera kuti udzakhale mboni, ndipo ife tili nako kukhalapo kwake kodala ndi ife, ndiponso mwa ife, kutilondolera ife, kutitsogolera ife mu choonadi chonse ndi kuwala. Ife tikukuthokozani inu chifukwa cha manja ambiri awa amene anakwezedwa mmwamba mmawa uno akuti, ine tsopano ndikumutenga Khristu ngati wanga. Oh Mulungu, ngati iwo sanayambe abatizidwapo mmadzi kuyimirira imfa yaikulu kuyikidwa mmanda ndi chiukitsiro cha Ambuye wawo odala, lole iwo abwelere ku msonkhano mmawa uno, abweretse zovala zawo ndipo okonzekera kukalowa mu dziwe lozizira ili. Perekaniza Atate, tidalitseni ife, mutikhululukire ife machimo athu. Ife tikupatsani inu matamando kudutsa mu mibado imene ikudza. Pamene nkhondo yonse idzatha, pamene utsi wonse udzaumitsidwa, ndipo chimwemwe chonse chatha za milomo ya dziko lino, pamene ife timakutamandani inu ndi chilichonse chimene ife tili nacho. Ife tikuyenera kudzakhala ndi maliwa atsopano, zolengedwa zatsopano, kuti tizidzakulemekezani nazo inu. Lole tikalowe mkati mmenemo ndiye ndi chimwemwe, pakuti ife tikupempha izi mu dzina la Khristu. Amen. Tiyeni ife tiime kumapazi athu tsopano. Musayiwale misonkhano 9:30. Pitani ku nyumba mukadye kadzusa wanu mubwererenso ife tikuyembekeza kudzakhala ndi inu tsopano ndipo kenaka usiku uno kumbukirani ine ndikuyenera kuti ndichokepo masana uno kukawerenga ndi kupemphera pakuti ine ndikunena kwa inu kuti Khristu ali moyo iye siwakufa ndipo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse iye adzakhala mchipinda chomwe chino usiku uno kuti adzaonetsere kuti iye ali moyo kuti adzachite zinthu zomwe zija zimene iye anachita pa mmawa woyamba wa Easter uja ndi kudusa ulendo wake wa moyo ngati izo sizili chomwecho ndiye kuti ine ndakhala ndili mneneli wabodza ndine wokondwa kwambiri kudziwa kuti ola lopambana la mdima ili limene ife tikukhalamo tsopano pamene chiyembekezo chonse mwakuoneka chapita Khristu thanthwe lolimba ife tikhoza kuyimapo maziko ena onse ndi mchenga otitimira chabwino nyimbo yathu yaing'ono yobalalikira ya tenga dzina la Yesu ndi iwe aliyense pamodzi tsopano tenga dzina la Yesu ndi iwe mwana wachisoni ndi watsoka lidzakusangalatsa ndi tembenukirani ndipo mugwirane chanza ndikuti matamando kwa Ambuye kwa wina wake wa pambali panu chabwino Ambuye adalitsike chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba dzina lofunika olokoma bwanji chiyembekezo cha dziko ndi chimwemwe chakumwamba tsopano aliyense ayang'ane mbali iyi tiyeni ife tingomulemekeza iye tiyeni tingokweza manja anu ndikuti zikomo inu Ambuye chifukwa chopulumutsa moyo wanga chabwino aliyense zikomo inu Ambuye chifukwa chopulumutsa solo yanga zikomo inu Ambuye chifukwa chondipanga ine wampumphu zikomo inu Ambuye chifukwa chopereka kwa ine chipulumutso chanu chachikulu chodzadza ndi chaulele ndi chinthu chodala bwanji kodi inu mumamukonda iye nenani amen chilichonse chamalizidwa tsopano ana chilichonse chatha kulibenso nkhondo kulibenso zochitika za nkhondo palibe kalikonse kamene inu muyenera kuchita izo zinachitika kale ife tizingosangalala ife ndi amphumphu mwa iye otsamira wotetezeka ndi osamalidwa kuzoopsa zonse potsamira pa mkono osatha onzokoma bwanji kuyenda munsewu wa mwenda njira potsamira pa mkono osatha omomwe mpita umawalira tsiku ndi tsiku potsamira pa mkono osatha potsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzoopsa zonse potsamira pa mkono osatha inu amene mungathe ndipo muli ndi kampango atulutseniko potsamira otetezeka ndi osamalidwa kuzoopsa zonse potsamira Potsamina pankono satan. Sabano, Bible lanu. Potsamira. What it is a candio samaridwa kuzo piazonse. Potsamira bankono osata. Ijo ndijiani osamalidwa ndiotetezeka konse zonse zamalizidwa. Nkondo yata chisindikizo chomaliza chamatulidwa. Ye wakwera mwamba. Hallelujah. Potsamira. Potsamira. Osamalidwa kuzo opya zonse. Potsamira. Potsamira pankono osata. Sopano tieni ife, tiweramitse mitu yathu yang'ana kufumbi kumene Mulungu anatitenga kwa ife, kumene tsiku lina ife, tidzagwera mwamba kuchoka kufumbi la dziko lapansi. Pakuti Ambuye wathu anabweletsedwa kuchokera kufumbi, anapita mufumbi, kuti adzatipatse ife mzimu wake wachisavundi. Iye anakwera kuchokera kufumbi, ndipo iwo onse amene ali mwa iye, adzagwera limodzi ndi iye tsiku lina, kupita kumadera a odalitsika. Pamene ife, tili ndi mitu yathu yowera mitsidwa, ine ndikuona mbale Smith ali pakati pathu mmawa uno. Mbusa wa Church of God, anandiimbira ine usiku atha, mbale Smith, kodi inu, mungadzukepo. Ine ndikudabwa tsopano, kuti ngati mbale Smith angadzatibalalitse ife, ndi mawu apemphero. Pamene inu, mukuthamangira ndiye ku nyumba zanu, ndikukakhala ndi kadzusa wanu. Kukabwereranso ku msonkhano wa Sunday School ndi utumiki wa ubatizo, mwansanga, zidzayambika pa 9:30. Tiyeni ife, tiweramitse mitu yathu, pamene mbale Smith akutibalalitsa ndi pemphero.